This project was funded by the Igbo Wikimedians with support from the Wikimedia Foundation.
Chakui,
yo,
Oti,
Oyo,
Oti,
Oyo,
Cha 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 Cha, Kita Nyana Akba,
Nsui Gulaya,
Tipa Yungu Rakom Ga Koron,
Kora Yungu Gulaya,
Awo, Mwai Nao, Fudi Nalo, Lingwe Eji, Ufuna Mwungwa, Mwana Mwungwa Nyine Yaka, Sosa Yana, Yana Mwe, Mwai Ne Bobo Bobo Be, Bwani Lani Bako, Yoru Tu Bochi,
Kpọọ ndị na-eje n'ozi ha abịa weta nshịkọta weta uhie ebi ya si nwaanyị ngwa were nke a ga-ahịọ m ya were nshịkọta ha anaghị nshịkọta tụzụga were uhie abịa tezụ ya tegbaa ya mechaa ya ya gbanye mmanya ahụ ugbu ozọba sa ha weta akwa ha weta akwa weta nkịrịka ulule akwụkwọ nkịrịka akwụkwọ ulule nye si nwaanyị ngwa were nke ị ga-eyi ugbu a nwata nwaanyị mmanya ka were akwụkwọ nkịrịka akwụkwọ ule ha anaghị ọtụzụga werezi ezigbo akwa abịa dresu emechisa ya arịrị ka eze nwaanyị mgbe ebeozoba mesa ihe a ebeozoba si ka kpọọ ufere ukwu lee ufere ukwu bịa gwongwodo 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 ndị na-eje ya ozi ya sụba nwala ọhụụ ga-ebu nwa n'ala ọhụụ ga-ebula nwala ya gbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogbogb Yeah, woo, chat. Wish I say you're so hungry, Bumala. Well, we brought Gala, Gunna bid you, Then, if you enter, Brazil, one year, yeah, oh, yeah, just like we do not play, we go out on a bed here. We saw a bed, we both rubbers of sore. Yes, we are. Most were, the man, not bend, not bend, say, hey, you can open again, hey, I have been with the ambo. Hey, honey, tea, and no tension maker, no tension maker. We are dear enough, but now we are dear and I got a cucumber and a bush rubber. No, I can't. I was doing it. That's okay. My argument. Yeah, there can no be. No, I have been in here. Why are you doing that? So, yeah, breathe. Governor could be no bush rubber, but shake. I got no bush rubber. By any memory, well, if they are cooking me, yeah, the papa, who's the rubber behind here? Yeah, yeah. Fe pogadala ti neyo nemo bozu roba iwere na mo bozu roba iwere aga kuru mirimu edi iwere na nwa iwere nwa lebe iwere choya mayajo iwere choyo were yajo kito bozu roba kere bo amaki iwe si ebo walo iwere walo iwere iperala iwere iperala iwere isiala iwere isiala iwere walo iwere walo ya ba kuta ni memory koko mi wa ber koko mi wa ro kwa ite koko mi ya da ba che bai happy tenga ba kwa ba pelala ati na kwa ba ti nemo bozu roba iwere na mo bozu roba iwere aga kurumiri ngwedi iwere ti na nwa nwa ne be iwere choya mayajo iwere choyo were yajo kito bozu roba kene bu ama ki gosi ebu walo iwere isiala iwere iperala iwere iperala iwere walo iwere Kan ini meh, ubu serba pukutnya, tak pukutnya siapa? Ga, bete, uhiya, bete singkata. Siang gua boleh kaya gayung. Ya tiak katilu, uhiya. Ha nane uhiya tu sega, boleh singkata tezu ya. Ha gak bete aku, na aku ni karaka. Siang, ya boleh kaya, agak juga. Ya maka were akwa agayi ha na ya kwa dzuka were akwa akekonde kwezu jikaya maji keseria ubuzwa ba kpo ufereta le ufereta be ya uye araka jamaka kushik aso bango lawa ongoge bo ongoge no gobara ya ufereta muwa wa ya fala la ya ti uferuku le uferuku gung fejai shina ku amuma nanga chakui oti cha 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 cha.